tamani sana kutoka zamani. Nilikusubiri ndani nikiria machozi. Utano la leo binaomba unieke moyoni. Mrembo, penzi lako linanizungusha kichwani. You're my destiny, destiny, yeah. So come give me company, unisikia for me. Leo siyo kesho, I love you. My girl, Jovan Kukamba tonde kawano, tiro zije katale. Girl, better take away my love. You're my destiny, destiny, yeah. So come give me company, please care for me. Leo si yo kesho, I love you. Benzi rangu pako liko haya, I love you, yeah. Supidi nyinyi punguza kidogo. Moyoni mrembo, penzi lako linanizungusha kichwani. Dennis na upendo wako uko tabasamu, mina kupenda vile vile ze kukakasa girl. Heno mutima kunku wakufa, andi tochu sabye vyanti kati vile vile. Ahadi zake za Mungu, tewa kugamba miuza uza, ze kukunde owange.
I love you.
Production. Action.